The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Tēnā koutou te iwi e pānuitia ēnei kōrero. Ngā mihi ki te ao ngā hewe whakukāri pāpā hau he uri ahau no wai o mio. Ngā tihine pikepike reo te hei mauri ora. Ināne mā kū e timata e te tahi karakia hei arahi pai i a tātou me i noi tātou.
Te airanga, te airaro, te airoto, te airaho, te ai te he tangata, kārongo te pō, kārongo te ao, nau mai te hi, te mihi, te mana, te tapu. Paupau wā ki roto i tēnei huhunga, ki roto i tēnei whare, ki roto i mana, te katoa i tēnei rā. Ko i a rā e runga, whakairia ki runga, tūturu whakamaua kia teina, teina. Haumi e, hui e, tai ki e.
Te whakataitai o mahaere mō ngā kura tuatahi, ngā waikaramu warintau. I te rātou, ko te whakataitai o mahaere mō ngā kura tuatahi, ki roto i waiho pai i tai atu ngā kura ki te pāka o Iri Hāpiti. I temata tautahi ki te whā i o mahuri rauna mātou i te pāka nei, i toa a Iri Makai. Mai tahi o mātou kura i miri i tēnei ko te wāmonga tamariki nui i tū atu. Ngā mātua ki te taha ki te tautoko i kai paku mātou a i tākaro hoki mātou he rā harikoa tēnei mō mātou.
Te pikitia tino pai ki au ngā iranga kai whitu tau. Ko te ingoa o taku kiriata tino pai rawa atu o te ao ko moana. He pikitia tino hatake hi tēnei ki au. He mahanga wā kua mā takitaki au i tēnei kiriata. I roto i tēnei kiriata. Ka rongo te reo maha o ngā iwi o te moana nui ākiwa.
Ko tēnei te wahanga tuarua, kua tai mai mātou ki te teihana irirangi nei. I haere mai mātou ki konei mō te Whēako kia maia me te whakapakari i tō tātou reo Māori. Hei tērā wiki ko tō tātou wiki whakamitinga ka temata tētahi aturopu.
Ia rā apa ka tūte kaupapa harikoa mohonga whānau o ngā tamariki te wharekura o Aroferua ngā pauako me ngā tamari hoki. Ko te reo Māori me ona tikanga ko hei kura hei kāinga te ingoa ka ohotahi tātou hei te rimakaraka a muri i tērā ka timatanga karahe a ko reo Māori.
Ka tahuri au,
ka ki te ākera. Nā tō mai rāni, he ke ana mai. Ki runga o, aura ki e, tā
riho kiru ngā, ngā moko punarei. E whakatipuranga, ngā tahu pōtiki, ngā moko puna, no te wai pauna mure. No te wai pauna mure.
Tunu koe, he ki whakauru, nā izi rangi waia, i watau. Tuatahi, he ono ngā he ki. Tuarua, tiki nā he ko hua parai. Tuatoru, miraka. Whā, pata, rima, tote me te pepa. Tuatahi, whakawerangia te pata i roto i te ko hua parai. Tuarua. Rengihia ki roto kotahi huka miraka. Tuatoru. Tāpere e ono ngā he ki ki roto. Paka kopa ngā mea katoa kia kore ai e wera. Tuarima. Te reka hoki e kai.
Kōrero katakata. He aha te kōrero o te pō ka i te rā wera. He pēkana hau. Pātoto, pātoto, ko wai tēnā. Ko te ahikrimi, ahikrimi a wai. Ka ahikrimi a hau ki a rongo koe i hau.
Te whare pikitia, ko ēnei ngā ingoa o ngā kiriata ki te whare pikitia i noa nei. Tahi. Guardians of the Galaxy, Rua, Evil Dead Rise, Toru, The Super Mario Bros, Fa, John Wick, Rima, Ai, Ono, 84 Brady.
Te pūrākau o Paikia nā Flora Coleman i watau. Ko Paikia te mātāmua o tōna whānau, Ko Paikia te tuakana, ko Ruatapu te teina. Tino hāwera a Ruatapu ki tōna tuakana. Nā te mea, he rangatira a Paikia, he tama mea me a Ruatapu. I whakarite a Ruatapu tētahi waka whakataitai mō ngā tuakana anake. I haere ki runga moana. I reira ka timata ngā arua tapu te whakamate i ngā tuakana. Mā te hoi, ko raua anake i ora ai. Ka tere te rere atu a Paikia. Ka tuku karakia kia tangaroa mō te awhi. Ka tukuna mai te tahito hora hei kaitiaki mō Paikia. Ka eke ato hora a Paikia, ka tere tōna tō rāua rere ki uta. Ki a huahu, i reira ka kite i tētahi wāhine a tāhua. Ko huturangi tōna ingoa, ka noho rāua ki whangaroa. Ka tini tōna ingoa mai Paikia ki Kahutia te rangi.
Nō reira e te iwi kua mitu ngā pito kōrero ko tēnei wā ināianei. Ka rongo kaita te iwi o Nikora Cross me te tahi o tōna taua ko Whaiarangi Maria. Nō reira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
Kei te noho au i te taha o tētahi taua o kaitahu. Tēnā koe e te taua. Ko wai tō ingoa?
Ko taua rangi Maria tōku ingoa.
No whea koe?
No rāpaki ahau, ko tēnā taku tūranga waiwai.
Kōrero mai tō Pēpiha.
ko te upoko o tamatea te maunga, ko ngā tae o whakaraupo o te awa, ko rāpake te papakainga, ko whike te marae, ko ngaitahu te iwi, tēnā koe e hoa.
No rāpake koe, he aha e neke mai koe e koe ki waihopai.
Mā te mahi, ka mahi ahau he mahita konai i tēnei whare, te whare kura o arowhenua.
He kōrero tāhau mō ngā rangatahi ki noho rā?
Ai, ko te menui mātauranga. Whakarongo ki tō mahita, whakarongo ki o mātua, mahi te mahi, ko te nui rawa te ao, he pai te mātauranga.
Nō reira e te taua, me noho koe i roto i te maru o te o tō tātou mātua nui i te rangi. Mātea atua koe e manaaki, kia ora.
Tēnā koe nei korai, pai tō pānaue.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.